Uganda yatukiriza ekisuubizo kye yawa amasomero ag'enjawulo mu bitundu by'obugweri tijja kuyambako okusobola okuzimba ttooyi n'ebisulo olugattako ebizimbe ebisomerwamu abayizi okusobola okubayamba okutuukana n'omuyiito. Enteekateeka eno gavumenti gitaddemu ensimbi obukadde 18 nga zino zaagenze mu magombolola ag'enjawulo okuli eggombolola y'ebuyanga, Igombe ne Mukutu. Amasomero agaafunye era ne gaganyulwa mu nteekateeka eno kuliko Bubala Primary School, Kalalu Primary School, Bulongole Primary School, Kiwani Primary School, Kigalama Primary School, Butalango Primary School ne Busimo ssaako n'agamu agali awo. Head teacher yakulembera essomero lya Busimo Primary School ey'omu ggombolola y'e Mukutu, Mariana Nathan Kasoni, kwe kutegeeza nti gavumenti ettuli yabakubye lyabadde lya nkizo nnyo mu kiseera kino naddala eky'okutambuza embeera y'abayizi baddemu okusoma. Haji Shafiki Muziransa naye agamba nti gavumenti okutuukiriza okweyamu kye kimu ku ebyo byobeera bagisuubiramu.
Ndidi nti yokwa interest erikwenda kubona project mulikola for project eva okuba launched olwaleero wano ku isomero lya Busimo Primary School Air Construction eyapitira pini yabawala mufenereta n'ebirala. Nenda okwebaza obukulembeze bwa Bugweri District Local Government olw'okuba nti mu masomero gonagona balingirire mu bwetaavu Busimo bwe bayire nabwo kubanga